lost another one.
Abantu bafuna ukuskima nam, yeah. Abantu bafuna ukuskima nam, yeah. Abantu bafuna ukuskima nam. Kulungulu senza umlingo, kulungulu thina senza umlingo. Abantu bafuna ukuskima nam, ukuskima nam.
Yeah, okay, angulungulu thina sibathela neparafina. Oh, shota sibacishe. Yo, okay. Oh, yeah, mama untholi faka neparafini. Nabama ndiyacisha ndiyaqhaka ndiyapopa. Sanizopopa. Banongengqimba funa uskima na. Banongengqimba funa uskima na. Ngoba siyapopa, ngoba siyapusha. Bathi siyapusha siyaphanda siyaphanda. Hamba ngenyawo kunzima kuphansi. Nathi ndiyapusha xa ndivuka ndiyapusha. Xa ndisithi phethe amamiliyoni, phethe amasuka, phethe ama-thousand. Oh, ndavuka ndiyapopa. Bathi ndiyaphanda. Abantu ikasi bafuna ukuskima na.
Kwakunzima ndincinci. Abantu begxeka bebendizofela. Manje izulu liyaduduma, abantu bona bayoyika. Yatshintsha isizini namlifta mbikeni. Nakulo nyaka andifuni noqhelwa. Iplagi zone embaneni, ndikumekeptani elalini.
Zizotshika izinto, zizotshika izinto, zizotshika izinto.
Zona ziyatshintsha, abantu bona bayoyika.
Cause mna ndiyinkinga.
Ndingena sethintitha, bangibuza nditheni na. Ndiphethe umlipsta. Ndibona abantwana man bashaya ikwaxaza man. Bathi meti sicela wena ungene ngoli. Mandifika ndashila neshori ukhala abadlali boy. Ndiphethe iphi malonkosi ezizacisha boy. Futhi zinekani boy. Abantu bafuna ukuskima nam, yeah. Abantu bafuna ukuskima nam, yeah. Abantu bafuna ukuskima nam. Abantu bafuna ukuskima nam, yeah. Abantu bafuna ukuskima nam, yeah. Abantu bafuna ukuskima nam, yeah.